nitakuja Friday. Nika shanga mpaka imefika Sunday. Nika hisi you don't know what I say. Hey hey, nielewe baby. Ukutaka soda bali pombe, ukataka shopping yako tuifanye bombe. Nilipanga tule na chube, lakini sasa we shall meet in Sunday. Walisema mabaya juu yako, mama mimi sitokuwa wako. Lakini tulikula kiapo, mama mimi mumewe mama watoto.
Banja mere de vichikululo, de mikono jote jinda mao. Wasani doma nyati ni msaja wo, na laira rubele randi uo. Na umbo sikilizi mdogo wangu na yosema, si uzuri wake tupali tabia njema. Dani ya nyumba itapatikana nema, kama tu muombe Mola mwema.